Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya gatatu, igice cya gatatu, kuva ku gika cya 67 kugera ku 128. Ukwemera gukora ibitangaza. Umugore umwe atera hejuru ati, mfite icyo nkeneye muri aka kanya mwigisha, ndashonje. Abantu baraseka, nyamara abandi benshi bunga muryo avuze bati, dore tumaranye nawe amagingo maremare, wabanje kudukoresha urugendo rurerure mbere yo kutwemerera kutwigisha. Twakweretse ko turi intama nziza, none ubwo ntiwadufasha ukadukiza iyi nzara? Nuko numva bavuze ukuri, maze mbagirira impuhwe nyinshi. Ntabwo bari bankurikiye kubakiza gusa, ahubwo bari banakubitiyeho kurarikira kumenya ukuri uko nari naraguhawe na Data. Nari nababwiye ko Data ibuzuriza ibyo bakeneye byose. Aha hari habonetse umwanya mwiza wo kubereka imbaraga z'ukwemera kimwe n'ububasha bwitwa Imana. Nari ngiye kubahamiriza ko nta kinanirana iyo wemera nyakuri nk'uko nemeraga kandi nabonaga. Mpamagara abigishwa banjye mbabwira kureba niba muri icyo giterane haba umuntu wagira ifunguro. Babona umwana w'umuhungu wari ufite imigati n'amafi, maze barabinzanira. Nditarura gato, maze nitegereza neza ya migati na ya mafi, nzi neza ko nta kindi byari usibye ububasha bwa Roho y'Imana ingizi y'igifatika cyose yagaragajwe. Nari nzi ko ububasha bwa Roho y'Imana butagira umupaka, kandi ko bwakoreraga n'imbaraga mu ibuno numva ryanjye. Nari nzi ko kamere ya Data ari ukumara ubukene. Mu gihe nahaga ifunguro umugisha, numva ububasha bunyura nta nkomyi muri gatekerezi, umubiri n'ibiganza byanjye, nuko menya ko inzara y'imbaga yari igiye gushira. Sinari nzi uko biri bugende, icyo nari nzi nuko byari bubi. Nuko mfata za nkangara zarimo rya funguro, mbwira abigishwa banjye kurigabura, numva rwose ko buri wese ari bubone ifunguro rimuhagije. Mu gihe rya funguro ryasangirwaga rizenguruka muri rubanda, rigenda ritubuka kugeza ubwo rubanda rwose rumaze gufungura no kwijuta, hasigara inkangara nyinshi zuzuye ibisagutse. Bityo ngaragaza ko ibifatika icyo ari cyo cyose kigaragara mu mpuza hose ari gatekerezi ibona numva, bigaragazwa mu kuvumera kw'imikungugu, siyansi yita utuvungukira amashanyarazi. Ihinduka mu kuvumera kw'imikungugu ari ryo hinduka mu bifatika, ribaho nk'inkurikizi y'umunyeganyego imbonamashusho uyobowe bikomeye ugabwe ukorakoranyije mu ngufu za gatekerezi ibona numva. Iyo umuntu akora biturutse gusa ku ibona numva ry'urukundo, agambiriye kugirira neza abandi, imipaka yonyine izitira umurimo w'urukundo wa Data ku isi ari imipaka gatekerezi y'umuntu izitiza uwo murimo. Bene izo mpinduka mu bifatika zishoboka gusa iyo ibona numva rya muntu rinywanye nta makaraza n'ibona numva mpuza hose rya Data. Nubwo abantu bari aho kimwe n'intumwa zanjye batangaye igihe rubanda bagaburiwe muri ubwo buryo, nta n'umwe muri bo wumvise uko ikintu nk'icyo cyashobotse. Icyo bashoboraga kwanzura gusa ni uko cyari igitangaza cy'ikirenga batari barigeze babona. Byashimangiye kandi ko ukwemera kwabo ko nari umwana w'Imana. Undi munsi nari nicaye munsi y'igiti hanze ya Bethesda Bethesda nkikijwe n'abantu bari banzaniye abarwayi ngo mbakize. Nk'uko byari bisanzwe, batangazwaga n'igaruka ry'ubuzima n'ubuziramuze muri abo bantu, bakanibaza ukuntu ibyo bitangaza byashobokaga. Nongera kugerageza kubumvisha imbaraga z'ukwemera. Mu mavanjiri handitswe ngo, navuze ngo umuntu abashije kugira ukwemera kungana n'akabuto ka sinapi yashobora kwimura imisozi. Iyo mvugo ni igisobanuro gitandukiriye ukuri kw'ibyo navuze, kikaba kigaragaza ukuntu abigishwa banjye n'abanditse amavanjiri batumvise neza inyigisho zanjye igihe twari ku isi. Umuntu aramutse agize ukwemera kungana n'akabuto ka sinapi, ibyo bishatse kuvuga iki? None se wapima ute ukwemera bene ako kageni? Ukwemera ni ukwemera. Ni imbaraga zo kudashidikanya na gato muri gatekerezi, zigarurira agatekerezi kandi ntizishobora kugunwa mu ngano. Ukwemera gukomoka ku muhangayiko wo kwizera ikintu, kuko uko kwizera kwashyigikira intego zawe mu buryo ubu n'ubu gushobora kwigiramo ubushobozi no kuba gukomeye, ariko ntabwo kwapimwa mu ngano. Icyemerwa gifite inkomoko mu byo umuntu abwirwa no mu gushyira mu gaciro. Kubera ko wumvise bavuga ikintu, noneho ukiyemeza ko icyo wumvise cyangwa wasomye ari ukuri, uhumureye gukwemera kwimbitse kw'ibyo wumvise. Wemera ko ari ukuri. Ubyemera mu buryo busesuye, butagira ikibuhinyuza. Nahoraga mbwira abantu nti, mwemere ko muzaronka maze murebe ngo muraronka. Nyamara muri icyo gihe nari nzi ko abantu byajyaga kutabashobokera kugira ukwemera gushyitse kwatuma bakora ibitangaza, kuko uko nari kugira kose ngo mbasobanurire ukuri, ntabwo bari kugera ku bumenyi butsitse naherewe mu butayu. Ariko ubu ubwo mbatekerereza mu rugero ruto inkuru y'imibereho yanjye ku isi muri Palestina, ni ukugira ngo wowe musomyi wanjye utangire wumve kandi usobanukirwe n'ubumenyi nahawe igihe namurikirirwaga. Icyo ngamije ni ukubaha ubumenyi. Uruvugo niyo wabwiwe ikintu ariko ukaba udashobora guhamya ukuri kwacyo. Ubumenyi niyo ubwiwe ikintu cyangwa usomye ikintu, maze kuko icyo wumvise cyangwa usomye kijya imbizi mu mitekerereze no mu miterere n'ibice by'ubumenyi bifitanye isano nacyo wari usanganywe muri gatekerezi, kandi ukaba ushobora kucyumva no kucyemera mu buryo bufatika kandi bwumvikana, iyo nkuru nshya igahinduka ubumenyi. Umenya ko ibyo noneho uzi ari ukuri, ukiyumvamo kudashidikanya. Kugeza ubu, bamwe muri mwe mwemeye Yesu Kristo, ariko mwabaye nk'abana bakuze imburagihe. Ukwemera kwanyu hari urugero kwabaye nk'ubuhumyi bugeretseho kumvira, nubwo hari hivanzemo gushidikanya kwinshi. Kubera izo mpamvu, icyo mwakeneraga gukorerwa cyose mwizigiraga Yesu ngo akibakorere. Nyamara mu by'ukuri, ibyinshi mu byo mwibwira ko mwakesheje Yesu nyirizina byabaye uko kwemera Yesu kwanyu kugaragajwe mu ishusho y'ibyo mwasabye. Nubwo uko kwemera rwana kwanyu kubafitiye akamaro gakomeye mu mibereho myiza yanyu, abo muri mwe bafite ubushobozi bwo kujya mbere mu nzira y'ubutungane bwa roho bagomba noneho kugera ku ntambwe irushijeho kwimbika y'ubumenyi nyakuri bw'isano y'agatekerezi n'ibifatika. iryo shingiro niribura, abantu bazakomeza kwivuruguta mu migani y'amadini kandi bagumye gufungiranwa mu butindi bw'imibereho ya muntu. Igihe nari ku isi nabwiye abantu kuri, ariko uko kuri kumvwaga buri gihe uko kutari. Ibyo navuze nyabyo ku byerekeye ukwemera byari ibi. Murabona kiriya giti kinini cy'inganzamarumbo cyavutse ku murama muto cyane watekereza. Nimurebe igihimba kigari cyacyo, mukirebe ayo mashami n'amababi. Buriya busagambe bwa karundura bwaturutse mu kabuto kangana amayara. Ibyo byashobotse bite se? Umubyimba wose wa kiriya giti n'amashami agitatse byakomotse he? Iki si igitangaza kingana ibitangaza mbakorera uko bukeye? Imikurire ya kiriya giti nayo si umurimo wa Data nko gukizwa kw'abarwayi? Reka mbabaze, umurama ni iki mwabimbwira? Reka da, ntimwabishobora. Ariko reka mbibabwire, ni akantu kanzinya k'ubumenyi bw'ibona numva. Ni ubumenyi bw'ibona numva bw'icyo kazaba cyo. Ni akabango k'ibona numva kava mu ibona numva riremye inyamana. Ni akabango ngo k'ububasha bwa gatekerezi katurutse mu bubasha bwa gatekerezi ya Data. Ako kabango nigaterwa mu butaka kakavomererwa n'imvura, kazatangira kwiyambika ibifatika bigaragara gafitiye ubumenyi imurori muri ko. Ubwo bumenyi ni ukuri, burahamye, burakomeye, ntibuhusha. Ubwo kwimenya gusharaze mu murama ni ukudashidikanya mu ibuno numva. Amoko yose y'amaforoma y'ubuzima avuka kuri ubwo bwimenye butajarajara, ukudashidikanya mu ibuno numva. Uko kudashidikanya mu ibuno numva niko tandukaniriro riri hagati y'ubutaka buhekereye n'ibitare n'ibibaho byose bigakurira ku bwisanzure bw'isi. Ahatari ukudashidikanya mu ibuno numva cyangwa kwimenya nyirizina ntihaba gukura. Ibona unumva mu butaka no mu bitare rikomeza kubona inumva kuba ibona unumva mu iforomo isinziriye. Naho rero iyaba mwashoboraga kwemera icyo musaba mubigiranye umurego nk'umurama wa sinapi mu kwimenya nyirizina, mwashobora gukora icyo mushaka cyose. Iyaba mwabashaga kugendana muri gatekerezi yanyu akabuto ariwo mugambi unoze w'intego zanyu mushimikiye, mukamenya kandi mudashidikanya ko gashobora kujyejuru kakagera ku ndunduro nyayo, mwabona ka kabuto gahebuje kagize gatya kakenda ubuzima bwite bwakwigaragaza magingo aya mu buzima bwanyu. Mwabasha kandi kwimura imisozi yo mu buzima bwanyu, ya misozi yitambitse mu nzira zanyu ikababuza kugera ku byo mushaka, ya misozi mwiremeye mu bihe by'uburangare n'imitekerereze ifutamye. Iyaba mwabashaga gusa gusobanukirwa n'irema n'imibereho, mwabashije kubaho mu bwisanzure bwuzuye, mu kwigira kutagira iherezo no mu byishimo birenze kamere. Nimuharanire gusobanukirwa maze gahoro gahoro muzabone ngo murasobanukirwa. Nimukomange ku rugi rw'impuza hose ruganisha ku Mana ibona unumva Data mpuza hose, amaherezo muzasanga urugi rukinguye maze muzagere ku mabanga y'isi. Nimugire ukwemera gusa maze muzaronye. Nabibutsaga kandi buri gihe ibi ngibi: abafite gatekerezi n'imitima bidahumanye nibo bonyine bazashobora gukora ibyo bintu by'agatangaza. Ikibi gishobora kuganza by'akanya gato, nk'uko abami n'ingabo zibuyera n'abandi batindikiye akabi muri gatekerezo zabo babigezeho, bahawe uruhushya rwo gukora ibyo bakora mu gihe gito, kuko hari ubwo icyiza gishobora kubyarwa n'ikibi, ariko amaherezo birabapfana, maze amazina yabo bakavumwa n'abandi bose basigaye. None rero, abo muri mwe bifuza kuganza, ngaho nimwisuzume, murebe impamvu zanyu zibasunika. Burya ibyifuzo biva gusa ku irari ry'ubukire cyangwa umudendezo bishingiye ku bwikunde, amaherezo birangirira mu kumiro, uburwayi n'urupfu. Namwe rero abasomyi b'ingibi ndababwiye, ntimutume hari utinyuka guhinyura ukuri mvuga, kugeza igihe nabo ubwabo bazaba baragenze inzira yo kwiharana nyuzemo ku isi, nabo bakagera ku bumwe na Data nk'ubwanjye, no ku bushorishori bw'ubumenyi n'imyumvire bidahinyuka nk'ibyo nagezeho. Nimugera kuri ibyo byose, ntimuzongera kumva mufite irari ryo guhinyura ukuri mbabwira, ahubwo ntimuzashobora kwibuza kwifatanya nanjye mu kwigisha abavandimwe banyu. Kugeza icyo gihe, nimwigumire mu mahoro, kandi ntimutume hari utahura ubuswa bwanyu. Mu isi hose, ni kenshi abantu bemera inyigisho zanjye bafite ibyishimo, kubera ko zihatse imbonezamuco y'agaciro kanini, kandi zikaba n'amabwiriza avugitse neza kurusha andi yose mu byerekeye imyitwarire n'ubuzima bwa buri munsi. Nyamara bagahita bongeraho ko inkuru z'ibitangaza zo zikwiye guteshwa agaciro, ngo kuko uko kunyuranya n'amategeko kamere agenga impuza hose kudashoboka. Imitekerereze nk'iyo ishyira ibihato mu nzira y'iterambere ririmo riza ry'imikurire y'urukomatanyo ry'ibyerekeye roho na siyansi, gatekereza ya muntu ibasha kugeraho. Mu by'ukuri, sinzanywe ku isi no gushinga idini rishya cyangwa kwigisha imbonezamuco isumbye iyo Musa yatanze mu mategeko cumi. Intego yanjye yari ukuzana uburyo bushya bwo kubona Imana nk'umuremyi no gusobanukirwa n'imibereho ubwayo. Ubwo bumenyi bushya bwajyaga kuba intandaro y'uburyo bushya bwo kubaho. Imyifatire iboneye mukwiye kugirira ubutumwa bwanjye ku isi muri iki kinyagihumbi cya gatatu ni ukwemera ko ibitangaza nakoze birenze ubushobozi bw'umuntu uciriritse w'iki gihe. Nyamara, bene ibyo bitangaza ni ingero z'ibyazashoboka mu gihe kizaza, igihe gatekerezo z'abantu zizaba zaracengewe n'ubumenyi nyabwo bw'imibereho, kandi zikananywana byuzuye zinacengewe n'ubuzima mpuza hose bona unumva ry'urukundo, zibikesha ukwemera, ukuzirikana n'isengesho. Ese nibyo koko ko nagenze hejuru y'amazi igihe abigishwa banjye binjiye mu bwato ngo bambuke ikiyaga? Niba mwarasomye ibyo nkuru muri Bibiliya, mwabonye ko abigishwa bari basinziye, bari bansize inyuma. Nashakaga agahenge ko kwibeta abantu nkiherera mu misozi ngo nongere nimanukemo byimbitse, ibone unumva ryanjye rishobore kwinjira mu rwego mpuza hose rw'ibone unumva ry'Imana. Mu gihe nari muri iyo miterere y'umwuka ihanikiye ibone unumva rya muntu, kubona unumva umubiri kwanjye kose kurayoyoka, nzamurwa hakurya y'ibifatika mu ruzi mpuza hose rw'ubuzima, maze menya ko ubuzima mpuza hose bwari byose, ko ubuzima bwari ikiri ukuri cy'ukuba kwanjye, kandi ko ibindi byose byari nk'isura zihindagurika zo kugaragazwa k'ubuzima mpuza hose. Menya ko numva ko nari ubuzima nyirizina, maze mu gihe naserukaga hakurya y'ibonu numva nyasi nkinjira mu ibonu numva mpuza hose ry'ubuzima, amategeko agenga ubuzima bwanjye bw'umubiri arahanikirwa, maze ntiyaba agifite icyo akora ku nyama n'amaraso by'umubiri wanjye nyamuntu. Numva ngize ishyushyu ryo kugendera muri iyo mimerere mishya y'ubuhanike, maze nisanga nderemba hanze y'isenga ryanjye. Nabashaga kubona abigishwa banjye aho bari mu kiyaga, maze mmenya ko bari mu kaga. Nta mvune, manuka umusozi ngera mu kabande nderemba, maze nongeye gusakirana n'ibibazo bisanzwe byanjye bya muntu. Aha ndavuga abigishwa banjye, nisanga mpagaze hejuru y'amazi. Ariko nari nkiri muri ya mimerere naboneragamo neza ko jyewe ubwanjye nari ubuzima bwigize umuntu, kandi ko kubera icyo umubiri wanjye wari wuzuyemo, ububasha bw'ubuzima bwagumyaga koroshya no guhindura imiterere y'urutiremezo rw'umubiri wanjye. Mugomba kumva ko kumva no gutekereza uri mu miterere y'ibonu numva nyamuntu no kuzamuka ukagera mu miterere ndengakamere y'ubuzima mpuza hose, aho ibonu numva bwite riba ryakuwe mu mimerere nyamubiri rigasobekerana byuzuye n'ibonu numva data mpuza hose, ari ibintu biri mu nzego ebyiri zitandukanye z'ukuba. Ibonu numva nyamuntu rishobora kwakira ukongorerwa guturutse ku ibonu numva data mpuza hose, ariko uko kongorerwa kukavanga n'imimerere nyamuntu, kandi akenshi kukumvwa uko kutari hakurikijwe ikigega cy'ubumenyi gisanzwe kigenga ubwonko, kandi kubera icyo kikaba kinagenga imitekerereze ubwayo. Birababaje, ariko ukongorerwa muhabwa guhumanywa kandi kukagorekwa n'ibyemerwa byanyu muba mukomeyeho cyane. Naho imiterere ndengakamere yo kubona ibintu no kuzurizwa yo isohoka mu mimerere nyamubiri ikayirenga, ubwonko ntibuba bugifite ubutware, ntibuba bugifite ubushobozi bwo gukoresha imiterere ndengakamere yo kubona ibintu ari yo kuri nyirizina. Iyo miterere ntishobora gutegekwa cyangwa guhungabanywa n'imyemerere y'abantu. Ni mu miterere y'ikiri nyakuri inyuma y'ibigaragara n'imibereho, aho kuba mu rwego rwa muntu rw'icyo urwo rwego rwibwira ko imibereho ari cyo. Ni mu miterere ndengakamere y'ibona numva ibitangaza biba ari gusa umurimo usanzwe w'itegeko mpuza hose.